Eli estaba.
Ay.
Ay.
Ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Ayibo.
Ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Ayibo.
Hey, ngifuna ukufana noDon.
Angizwa mina.
UBilly at. Hey, ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Ayibo. Hey,
ngi-drive messages.
Ha.
I-McLaren. Ngisayine idili yemitha.
Woo.
Ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Angizwa.
Ngifuna ukufana noDon. UBilly at.
Hey.
UBilly at.
Ayibo.
UBilly at. UBilly at.
Ayibo.
UBilly at. Ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Ayibo.
Ngifuna ukufana noDon.
Awukuza.
UBilly at.
Ayibo.
Next on the hill, no, I'm a problem. But it suddenly keeps on delaying. Ufutu idols who keeps us on pain. You new cover for millions, but willing to share it. I see only me on the mirror. You tell me somebody got my back in pain. It's a pity I came to live for only me and nobody else. If it's not me, it's who ills. Ngifuna ukufana noDon kwekhehle. Ngisibumbe ndizenze umbowini. Igama libe likhulu likhwaza apha emoyeni. UBilly at remix uTito mbowini. Isihlakala sinde khehle. Umqalo ugcwebezela inkenxa. Zange ndambona umntu ebhela eTVini. Lo mnumzana undima unobizo olukhulu.
Ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Ayibo.
Ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Ayibo.
Hey, ngifuna ukufana noDon.
Angizwa mina.
UBilly at. Hey, ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Ayibo.
Ngi-drive messages.
Ha.
I-McLaren. Ngisayine idili yemitha.
Woo.
Ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Angizwa mina.
Ngifuna ukufana noDon. UBilly at.
Hey.
UBilly at.
Ayibo.
UBilly at. UBilly at.
Ayibo.
UBilly at. Ngifuna ukufana noDon.
Nobani?
UBilly at.
Ayibo.
Ngifuna ukufana noDon.
Awukhuza.
UBilly at.
Ayibo.
Thank you.